supplier, scary.
Badio, badi talenti.
Kuro, kuto muda kyori kimoku.
Process.
Sana, 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 wazee wa Pancheria, misi jeba, supporta Kisumbi. mdogo macho machosi, wapi usajibebe mchero mcherosi, kasi edo wakishuwa usichukulie mambo.
Wastaarabu gang mandengo sponsor, kimanyo chimpi chuli za vefo. Na ukiona auzielewi, basi ujue hazikuhusu. Lakini kama unaelewa hivi, basi ujue ushachelewa mboy.
Mad on the mix.